Yeah. Shades the beach up to
no pressure, no pressure, no pressure, no pressure. Feeling him a jar. I vote you to my sunny nana. Nana mina shelewa. Pesa, pesa, pesa. Imileta pressure. Mozeno says in a nepa. Amenikira maisha. Sinavoteseka mama na niombea. Kidunia sio kama ya jana. Wengi wetu wanazidi kulalama. Oh Kenya, Kenya baba yangu. Tena mama yangu siwezi kukimbia. Bado naipenda tena nitaijenga. Kenya yangu siwezi kukimbia. Kule wapeleka leo amegeuka. Peace and love don't die. Chuki I fight. Tawe we my side. Usinione misifai. Oh Kenya, Kenya baba yangu. Tena mama yangu siwezi kukimbia. Bado naipenda, tena nitaijenga. Kenya yangu siwezi kukimbia. Kule wapeleka, wewe umegeuka. Umekuja washana watu wanja. Tukunja, tukunja. Na Kenya tukunja, tukunja. Anainchi tukunja, tukunja. Kenya tukunja, tukunja, tukunja. A Kenya tukunja,
tukunja. Yeah, yeah. Pressure, no pressure, no pressure. No pressure, no pressure, no pressure.
Maka feeling imejaa.